Bandiraaɓe on calminaama, yuɓɓunde e kara e jokkondirgol mum e jokkalante addanan kabaruuji paaɗo alhaali ngaynaaka. Ina tintin on ko fuɗɗi talaata capan tati lewru mai faade talaata jeegom lewru juin, asamaano ma leer haa nguleyki ɓurata heewde e diwnuuji raneeru, ferlo, linguere faade luga, dagana, podor, bakkel haa kanel. Ɗum noon ɓeyda nguleyki jewdi ndi. So waɗi emin tindin on yon goppu fawde ndin jewdi e naange nge caggal nde midi yoni, en sahaaji fof yon mbisat ndiyam dow jowdi ndi sahantuma gummiɗi caggal leydi, yon jarnat jowdi ndi saha fof. So waɗi kadi oɗon mbawi yaade aynoyde e diwnuuji piterki njurni wendu dun mo commune mo war hoox, toppitoɗon kadi régluuji powaɗe en diwnuuji. Oɗon mbawi aussi yaade diwnuuji baɗɗi forage uji mbaɗen brigade hydraulique mo Louga, Linguère, Njum, Matam, Ranerou. Mofton tigi huɗo ko tototon jowdi ndi. On jarama.